0 8 9 3 1 7 9 6 2 1 3
It's like this every morning.
0 8 5 0 1 0 3 8 9 6 10 5 3 2 8 1 0 1 0
1 0 8 5 0 1 0 3 8 9 6 10 5 3 2 8 1 0 1 0
1 0 3 8 9 6 10 5 3 2 8 1 0